buah.
Yani leo lazima mtasema. Sao, sao. Yani leo msiposema nitasema. Sao, na, na, na. Yani leo lazima mtasema. Leo, leo. Yani leo msiposema nitasema. Oh, na, na, na. Me job to him, never watching it. Look at the one piece. Me job, my best, like more bitch. Let me call out, I'm a seller. When I go, I'm gonna draw my care. And you, my boy, I'll change my pair. Money, send get the money on copia. This cafe, I'm a small to me. Me, I'm not gonna be sassy. Be me, the baby, Niki. Nisha, see, it's a fire. Do never shake a burin. We don't do qua, turn and ja. Only Danny can cut a jaw. Kitchen and a baby, let's see much. Pack, get his city, and then look at the gang. Mama, get a sister, come with ya. Jackie Shabiki, wanna push a girl. Leave your dog on it, you do a pack. Kitchen and Jalu, who is my car. Mama kina sasa kumecha, chaki shabiki wana kushaka. Ulithi ya mdogo ni chatuba paki, chana chaluo muusi maka. Yani leo, lazima mtasema. Leo, leo. Yani leo, msipo sema nitasema. Yani leo, lazima mtasema. Leo, leo. Yani leo, msipo sema nitasema.
Shima mkachenga kiburi kwa kicheko mejache uri mwagoja likifo mchimbe kaburi kalamu inachora lechori muhuri komesha rapolo jache uri mistari mibovu mitisa onzuri wanangu wa damu na gonga mihuri kwa ni majacha mshikii vizuri na chana mnasema apana kiacha kuchana mwasema na bana kidume joko lazima jitume mwakimbia shoti mwafata umemo kweli wa uma lazima niseme na kwa mbira jerika kwa sinimene waruchi yaye lazima umemo neno labone lazima lisemo kimona nani mwetedi shemeji mebaki mifuba mekonda mededi niko na second domana mestedi mistari Sari uko wiki mejeza kwa begi
Kimona nani mudeni shemeji mebaki mifupa mekonda madeni Niko na second domana mesedi misari uko wiki mejeza kwa begi
Yani leo lazima mtasema.
Leo, leo.
Yani leo msiposema nita.